Yebna, Mayora Gola, Wachako Indi, Wadi Gotange Yuko, Odongo Sebna, Mayora Gola, Wachako Indi, Wadi Gotange Yuko, Kamini Joni, Waparo Igimo, Oda Jaudi Atieno Manya Poluje, Kamini Joni, Waparo Igimo, Oda Jaudi Atieno Manya Poluje. Thank you.